We have to pray.
Mingi uvuta kwa macho, si rahisi kufanania.